They waka, baby.
Don't
said you missed me.
Free.
I missed you more. Kitambo kwenda ngambo kwenda kusaka bingo kwa ni bongo mambo hayakuwa mambo tukakoma kiwanja tukajimix kijanja hatukugusa cocaine side ganja na tukarudi home tukabaki kwa wajanja na siogopi umri kwenda ila napenda kali umri unavyokwenda na milioni kwenye account nazo ziendelee kupanda hapo ndipo swaga zangu utazipenda ha. Kama kawa niwaka niko sawa tena ile kisawa sawa hapa ni kazi na sala sio na dawa bonge la mzinga kitonga na mbunge hakuwawa. Yote ni kazi ya Mungu na ndiye anayenilinda siku zote maisha yangu na ambaye anawambua mara zote adui zangu acha mimi nisepe zangu ni mida ya kucheza golf na VIPs wenzangu. Nimefika mbali, maisha yana afadhali na nakoma nisifeli. Kiukweli hata mwenye najikubali, najenga mpaka hoteli. Toka msanii mkongwe, sasa niko mbioni kuwa mwanasiasa mkongwe. Sio kama Mugabe lakini utanita jongwe. Kwa zaidi ya miaka 22, TV na magazeti miliko kwenye habari. Na sio tu habari, bali ni sosi ya habari. Na bado sio ni hatari kuchili vijueni na masela. Lakini napenda stories za mitikazi ya mahela, mishilingi na midola. No definition economic freedom. Maisha ya badilike yawe matamu. Sio kila siku magumu. Kila mtu anataka freedom. Wapo wanaotaka freedom ya kula ndumu na siwezi kuwa laumu.
Nataka freedom.
Sincere, if you don't know me, just don't talk about me. I don't lose, I either win or land, nigga. Yeah. Just wanna be successful. You know what I'm saying? Mr. Two, Sugu, Bear Moja. Yeah, Bear baby. Bear.